Tugume makuru ajyanye n'u Rwanda nyuma yuko Perezida Paul Kagame yemeje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu matora y'ibihumbi 2017. Amahanga, imiryango ndetse n'abatavuga rumwe na leta bakomeje kunenga icyo cyemezo. Majoro Robert Higiro uyobora umuryango uharanira demokarasi mu Rwanda witwa Democracy in Rwanda Now yabwiye mugenzi wanjye Thomas Kamirindi ko amahanga afite inshingano zo gufasha demokarasi gushinga imizi mu Rwanda.
Ngira ngo iyo urebye ko Abanyamerika batishimiye ibira byo yakoze byo kuzategeka yindi myaka igera kuri 17, European Union ishyiramwe ry'Uburayi naryo niko ryabibonye, baramuje Ubwongereza nabo baramujije. Abo bose nibo batanga amafaranga yo kugira ngo leta ishobore gukora. Hanyuma aho tugeze ubu ngubu no buryo twumvikana nabo, kuko ibyo byose bivuga kubera ukuntu twabagezeho, ukuntu tumaze kubaha ibyerekana ko ibyo tuvuga biri mu Rwanda cyangwa ukuntu leta y'u Rwanda bivuga atari byo, ntago baba barapfuye kubivuga. Gusa hari n'uburyo dugerageza kuganira wenda n'amashyaka ya opposition kugira ngo
ariko menshi ari hanze.
Ari hanze nibyo, ariko nabo bafasha bari hanze, duhura nabo uko dushatse. Ntago ari ikibazo cyo ntago tugomba kunyura ku Rwanda kugira ngo duhure nabo. Hari intambwe imaze guterwa mu buryo bwo gusobanura ikibazo kiri mu Rwanda. Hari ikibazo cy'uko ibihugu by'i Burayi bakekaga yuko kuko ibyo Kagame ababwira ari byo, ariko tumaze kubaha evidence zishoboka zibereka ibimenyetso bigaragaza yuko histoire bumva iri mu Rwanda success iterambere n'ibindi byose atari byo. Niyo mpamvu rero ubu ngubu niyo nzira tugomba gukomeza tugakurikira.
None urumuka mushaka gusobanura ko ari ayo mahanga atanga amafaranga atuma igice kimwe cy'abanyarwanda no kuvuga abahembwa na leta babaho, ayo mahanga niyo azakomeza gushyira imbaraga ku butegetsi bavuga bati ibyo mukora muri demokarasi z'ibyo.
Amahanga afite uburyo bwinshi yabikemuramo tutarebye urundi ruhande, kuko wenda Kagame nago vuba ahangaha azemera kwicarana n'abumva bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibye, kuko no mu ijambo ryo kuri Bonani yarabivuze avuga yuko za opposition zihari ziri misguided, sinzi ukuntu abivuga mu Kinyarwanda, wenda ibyo bakora nago babizi, nago bazi aho berekeza. Ni ukwerekana yuko na n'agaciro biha by'uko hari abantu batumva kimwe gahunda ze nk'uko azumva. Abo rero turimo kuvuga nuko aribo bamufite bamushoboresha gukora ibyo arimo gukora ubu ngubu. Mu gihe rero tumaze kubereka ibimenyetso simusiga by'ibyo ababeshya, tukabereka ruswa iri mu Rwanda hejuru mu bushorishori ari kwa Kagame, tukabereka uburyo Kagame ari ufite igihugu cyose byaba mu bucuruzi no kuba izo institutions zose za leta ari buzikoresha, na Paul rimo kuba yemera biriya bintu so kuvuga ngo ni ibitekerezo byabo, ariko nuko babazi ngo barapfa ni batabikora. Justice iri mu Rwanda ubutabera urabona ukuntu biba bimeze bareba.
None se ubwo ngubwo murashaka kuvuga yuko Perezida Kagame nabo bakorana bafite imbaraga cyane kurusha abo baturage bonyiri demokarasi bo demokarasi.
Demokarasi ubundi iyo tugiye no kuvuga ngo abantu batuye 98%, birya ibyo ntacyo bitwaye. Ikibazo turavuga ngo society y'abanyarwanda iri kuri nivo ifite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nk'uko babyumva, cyangwa barakoreshwa n'iterabwoba Kagame n'agatsiko babashyizeho.
Uwo ni Majoro Robert Higiro uyobora umuryango uharanira demokarasi mu Rwanda witwa Democracy in Rwanda Now, mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.